Unajua change is inevitable, eh? Change is inevitable. Right? And we change. Seasons change, people change. Right? And sometimes people change in a relationship. Inaweza kuwa ni wewe umechange alafu nadhani ni wewe msa mwingine amechange. Unajua? So we just need to accept that we change. And this is a story about when someone changes in a relationship, what are you supposed to do, man? Utamsumbua pia uchange na yeye ama you just wait? Ama umrudishe kwa wazazi muongee? Utafanya nini? This is a grown person amechange. A grown person. Mtu anajua kuvuka barabara. You know how crossing the road is difficult. But ameamua kuchange. Man, don't do that, man. Come on, man. I may invest my time in you. Don't do that. So you can change your time, your clothes, but don't change your attitude. Sindio? Let's go. Niaje madhe uko poa? Una kafiti? Ngara, eh? Bila ulikona nipenda umechange. Baby umechange. Au nipendi bila ulikona nipenda umechange. Au nipendi bila ulikona nipenda umechange and you know it. Au nipendi bila ulikona nipenda umechange and you know it. Then you only buy your flowers, I dare. You nioneshe, and I still care. Ato kiblanda, I was seated right there. Seated right there. Huh. We don't talk like we used to. You don't kiss me like you used to. Ata zile dinner dates like we used to. Kumbe, my heart is not useful. Untaka nini? I can cook for you. Uko wapi emotionally, I can look for you. Holiday, I can book for you. Dinner leo, I can book for you. Na ujue niko hapa juu yako na si juu yake. Friend amejam niko juu yako na si juu yake. Pia napanga kaweni, keki ukate. Your own point, stack you had. So maybe, achana na umbea. If you need me, you know I'll be right there. Me, I'm sitting, I care. Me, you know, me, I care. Haunipendi vile ulikona nipenda, umechange and you know it. Haunipendi vile ulikona nipenda, umechange and you know it. Such a dangerous thing, but we need to accept that we need to change. See, do suppose for change, pia chaliako amademiako atasema, man, you don't behave like you used to. Na nataka pia to elevate. See, do mina wetuweza So kuchange ni important, lakini kuna change zingine ni mbaya, right? Now, if you push your partner to your change, ataanza kupata do flani. And that comes with a new lifestyle. And a new lifestyle inamaanisha ume?
Change.
So kama ume change, inamaanisha a new lifestyle will attract different caliber of women and men. Sindio? Ume change caliber yako, sindio? So what should the person do? Na kuchange simanishi, you change your notes. And notes namanisha sizile mnaimba. Okay, namanisha notes, like change your notes. When part? Like notes ya pesa. Sawa? Msibaki na change. Sawa? Change, guys, change your ways, alright? Aunipendi vile ulikona nipenda ume change. Aunipendi vile ulikona nipenda ume change and you know it. Aunipendi vile ulikona nipenda ume change and you know it. Aunipendi vile ulikona nipenda ume change and you know it.